Yeah. It's your boy Body Man.
It's Nicky Baby.
Where? Yeah, nishaji koki ni mependeza. Yeah, naenda klabu sina fedha. Yo, mitungi, mipepe, mademu vichipsi viepe. Bunyero, tepe tepe, legeza liwe toka teke. Wedadafanya kama unainama, nionesha lichokupa mama. Yako inabana, ikikutana na banana. Chini, chini. Madam, yeah, mini binadam, yeah, punguza mautam, usini panze kama Eva Nadam, yeah, oh baby slow slow,
oh baby slow slow,
kwa baby show show,
kwa baby show show,
zungusha wo wo,
eh,
we, funika magogo,
funika magogo,
wawe, mbona kama umenipania,
yeah,
ilo zigo navo nikatia, minalewa bila kunyobia. Ukinama mina kubambia,
yeah. Weda tafanya kama unainama, nionesha lichokupa mama.
Mama
yako inabana,
yeah.
Ikikutana na banana,
yeah. Chini.